My name is
Zpusha. Vanona Chongo.
You already know what my name is. Embes Chana, Queen Mantena.
Shade DJ Mzenga.
Get him.
Nina patua serapa kuflowa na sivila pa pepi woka. Wafuno nipaya akati etelele yoshoka. Vanona Chongo ngabalimo imalula. Ukapulumuka usaenda na meno yoshoka.
Nati kukuskama bafula paba sakala. Kwa lifta my brothers bafula paba sakala. Ndimfu munga batichala. R.I.P. nenifomo gona njala. Batikenshi buka.
Palipe class like a spooky man. Nina malayo sulu jazz ya AC Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This small boy ni zina tiria kani.
Natiligi ya kusana ngata wate ya poseka. Biti wapusa mambala na bafana bakuseka. Nde ya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali paine teti njimbe na mzeng.
Nchenge mushe before napanga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jile mfumu kumayati na mukombo. Dressed in all white nione kafulu.
Natika meha meha nota ma fireball. Vali banga 12 I see mbom fya ma parable. Super Saiyan Valley. What you think a spirit is fire for ni fruity kana mango pa beef. Ngati si diet coke.
Pano ni pasambia pepa na zula ma staring. Maloko wa watts ma fomo wini safari. Bari pe start ya raku no ma sugar mami. Umve la chati shani kwa ya titi sani.
Hehe gabambo na nafika recite. Bala babaika we light up. Peta fika hapa wa Jamaica. Hi but not fidianga wa malaika. Going live not ija ya ma
ife ni rap iti tiesa noti degree. Seve za pakati pa usiku ngaka
zizi. Up in the middle of the night. Na mulala chita manga veulo da TV chita nayo mpaka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kuma ghetto. Spitting fire versus fulu ni bashima pepo. Kora parapa stike ni ninga beche poliva. Dispo ana siri zila karia isha.
Nati smooth with the flow ngata parisha. Stige nine mushtike poteti nine kushtiche so. Ipala mike maiki fretush pilepo. I speak to slay echo teti mupuski. Bro,
my likes ya paneti ya saziku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya goni ya okocha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kaleba ni in the bill, Vanona Chongo.
Kamfana na sparking abaturi ilaliza chombo.
The way I raise dust, semu na bamu Kongo.
Come together party ya sikoro na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
If you boss tukumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngami lomo za.
Sisa kuseba ya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mauzu. Ya ufufufuzu. Ndiwe susu ni nachofa kumfuni. Sa kugera kochusu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optiki olo 4G. Ligo mumino shao yo, watani na coding. Kataba pangile koplani batane ya coding.
Vanona Chongo.
My name is Mac.
Fana Kandalama.
Smakey.
DJ Mzengaman.
Omo Jumbuli
MMM Beats Generation Music.
Boom, you ready?
Straight out of zpushup.com.